bazileka tulieno tunyumirwa tatunyumiza situless tusula tuchakalanga abaana bakyekola nga bakyekola zetukola zetulya bagula byakunywa tebakyaswala eno mukibala oba tolina sente obulamu tebutambula tebyokwebaka twabigoba tubeera mu kunyumirwa ffe bwekuba kuzirya kanzirye bwekuba kuzinywa kanzinywe n'ebyomukwano sikyabirina alo zenkoze zenjoka zenkoze zenjoka zenkoze zenjoka anakaga tebasobola ifa abaliko zenkoze zenjoka zenkoze zenjoka zenkoze zenjoka anakaga tebasobola ifa abaliko zino sente zafuuka mugenyi ne bwozikuuma zimala ne zigenda buli kizibu kijja ng'ozirina binyuma binyuma nga tuli babiri ebyokucakalamu nga tuli babiri ganamazina ganyuma tugazina kirowonze sente ezirya sirina kyentya kati naawe zirye nga tolina kyotya iye katonto milomilo kajanjalo katonto milomilo kajanjalo sente bigandalo nebikumba tukuba bigandalo zenkoze zenjoka zenkoze zenjoka zenkoze zenjoka anakaga tebasobola ifa abaliko zenkoze zenjoka zenkoze zenjoka zenkoze zenjoka anakaga tebasobola ifa abaliko bazikola ne bazireka tulieno tunyumirwa tatunyumiza situless tusula tuchakalanga abaana bakyekola nga bakyekola zetukola zetulya bagula byakunywa tebakyaswala eno mukibala bwoba tolina sente obulamu tebutambula bebyokwebaka twabigoba tubeera mu kunyumirwa ffe bwekuba kuzirya kanzirye bwekuba kuzinywa kanzinywe n'ebyomukwano sikyabirina alo zenkoze zenjoka zenkoze zenjoka zenkoze zenjoka anakaga tebasobola ifa abaliko zenkoze zenjoka.